Cheche tungu lechivu na njithiwa kubia nsuma Echa National College Law Development Center Cheta kwa mwumi wa siringi za Uganda kuna Mwumako kubia nsumbi wa kuja Okusokoro kumalivizi ukuteka cheke nsuma Yesu gamizi dua Kwa msofa zibu mwizi Chite Competence Based Curriculum Eya nasale Bino vyo ketua kulira Echa tungu lechino Gai Bernadette Nambi Mwabadala visekiri akachoko ka parliament Akibia njigiriza Okuwano kule nsumbi zi mwuru kunyizi wako Akachoko ka parliament akembalirira Kumbalirira yawe Era natigiza curriculum ya nasare esubiro kutandika omwaka ogujja Nambi ategeezezza ababaka nti ensoma esigamiziddwa ku busobozi bw'omuyizi mu masomero ga nasare batandise okugigezesa ne mutaamu eno era agambye nti singa byonna bitambula bulungi yakutandika okusomesebwa mu masomero gonna omwaka ogujja wabula agamba nti embalirira yaabwe ebulako obuwumbi buna n'obukadde lusanvu
Ogerera egenda mu masomero kugipayirotinga bobo owandika curriculum okupayirotinga okugigezesa kitundu kuji developinga kujipuso twaji developinga yes naye katwino jigezesa tulabe nti bwegenda mu masomero abasomesa banagitegeranga bwe twagala bagitegeere banagisomesanga bwe twagala bagisomese banagikolanga bwe yina okukolebwa n'olwekyo twaji tutte mu masomero egenda kutandika okugezesebwa
Nambi ilatakeza atibeta gubumbi usatu nubu kadiru nana okurunga miyaba sumesa kumisoma sigamizidwa kubusobozi wabaizi kumutendera kwa P1 to P3 irangeno ya kutandu kukugozisewa omwa kukujia agata konti bagalo kuraba ngevye soma vyona mugwanga bitunulide usobozi wabaizi ngane ya senior eyo kutandu ni yomukaga isubiro kutandu kukizisewa omwa kukujia wabula bawele dua obumbi unabuka nga bagala obuwumbi 10 obulala
ogerera egenda mu masomero okugipayirotinga bobo owandika curriculum okupayirotinga okugigezesa kitundu kuji developinga kujipuso twaji developinga yes naye katwino jigezesa tulabe nti bwegenda mu masomero abasomesa banagitegeranga bwe twagala bagitegeere banagisomesanga bwe twagala bagisomese banagikolanga bwe yina okukolebwa n'olwekyo twaji tutte mu masomero egenda kutandika okugezesebwa